Kupali, kupe nyumba utakubali, nikupe vero utakubali, nikuoe utakuba, basi baby mbona utaki, mbona utaki, mama mbona utaki, mbona utaki, upenzi mbona utaki, mbona utaki, mama mbona utaki, mbona utaki, cheusi mangara, udalwa kupendeza mtoto mashallah, uwe mangala ukilegeza unanikosha uanivutia nkikona mi napata oma mwisho wa deni kigoma boy nashindwa ema nasi ulisema nkikupa geli utakubali kupe nyumba utakubali nikupe virusa utakubali nikuoe utakuba basi baby mbona utaki mbona utaki, mama mbona utaki, mbona utaki, upenzi mbona utaki, mbona utaki, mama mbona utaki, mbona utaki.
Namficha msimone kwenye video na mkashone sisi twalicheza sebene jamani simone mwenzako nilishataka kutoa mahari je nikupe nini utakubali nikuongevera utakubali ili nikuoe utakuba basi baby mbona utaki mbona utaki penzi mbona utaki mbona utaki chumba mbona uta, mbona uta, ajamani mbona uta, mbona uta. Cheupe wangu msimone, simone, simone, ah, amsimone, simone, simone, anavyocheza msimone, simone, simone, ah, ah, amsimone, simone, simone.
Nani chafirisika sababu yeye, yeye. Nitakunywa sumu mimi sababu yeah, yeah, yeah. Cheusi wangu simone, simone, simone. Nana pochezo simone, simone, simone. Basi mangaro simone, simone, simone. Nana pochezo simone, 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 yeah.